neno ni tamu sana, neno ni tamu sana, neno ni tamu sana, eh yo, neno ni tamu sana, neno ni tamu sana, nimetesti bia, zia, zia, go keeps. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, my god, yo. Onya neno nimetesti neno iko tamu sana, hey god. Say wanna say ya pull up, pull up, pickin' a pull up, pull up for your blessing, wow. For real my god neno iko tamu, for real my god kwako kuna rai kila siku kwako mie. Nitakai kila siku kwako mie. Nitangana tivinjari kwako juwa mani iku na tivinjari kwako jufura iku na tivinjari kwako ju blessings ziko, hey yo. Kola kiss me nasema kila siku kwako mie. Nitaka kila siku kwako mie. Nitangana tivinjari kwako juwa mani iku na tivinjari kwako jufura iku na tivinjari kwako ju blessings ziko, hey yo. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, my god, yo. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, hey god. Say wanna say ya pull up, pull up, pickin' a pull up, pull up for your blessing, wow. Everybody say, pull up, pull up, again you pull up, pull up for the blessing, oh. Every day in the morning, God keeps us, say pull up for the blessings, for the care. Nina sema asante sana, hey. For the blessings, for the care. Nina sema asante sana, hey. Yani pull up, again you pull up for the blessing, oh. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, my god, yo. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, hey god. Say wanna say ya pull up, pickin' a pull up for your blessing, wow. Everybody wanna clap for their blessings, for the kia. Tunasema asante sana, eh, for the blessings, for the kia. Tunasema asante sana, eh, yo. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, my god, yo. Nimeonja neno, nimetesti neno, iko tamu sana, hey god. Say wanna say ya pull up, pickin' a pull up for your blessing, wow.